na ọkwa benugu ka a na-ekwuzi maka ya
ọkwa onye mmadụ 20
ya bụ lili mọnụ
onye ahụ onye ego
na-arụọ ụzọ rụọ ụzọ gbapuo mmiri na onye agalere ekwu benugu ugwu na ụmụri
benugu onye ego nnukwu odogwu
nna wibe ka anyị wele na-egwu ahụ
ọfụma.
Onye mere ọgọ na ya nwe ekenene n'ụwa nke a obele nwanne m ọgọ ya ka anyị chọrọ ikpebe edizi onye anyị na-ekwu maka ya ambasado prọfet Benjamin Umerah Emoka ebube nnukwu ukwu na ụmụrụ obele nwa Jizọs lagozi obele nwa ga-aba n'iru nụ na nke ịlụ ụlụ ka anyị na-ekwu nụ ọgụ imene n'ụwa dịlịnụ ya ka anyị jekwu maka ịnụ moto 20 oge lụwe nke ndị mmadụ nụ tinye strit lait nụ ọ gbapụrụ mmiri ọlụlezi dịrị ọra niile n'ụwa ife omeli ka anyị fụrụ anya wekwue ya bụ ebube n'ugwugwu nụ lili mọ onye nwa onye ọma ga-aba n'iru nụ ezi nwa emoka bi ya chijo gị nnapo ihe oyi obele nwa dịzokwa bili nkwa onye fukwu n'ụwa nga m onye m onye mekali ya ijoke m onye atana ekwukali ya ifeobele nwa meli n'ụwa m ya ka njikwube n'ụwa m maka edizi ebe obele nwa si bi ụwa m na bụ omimi village n'enugwugwu ebe a ga obele nwa si bi ụwa onye m ụlọ dokwa anyị na-ekwu maka ya nụ maka na nwugo na-eyi ugo n'ọcha sinio prọfet Simon Emoka of Holy Channel of Christ the King Mission n'adagbe na bụ omimi village n'enugwu ugwu late senior prophet Simon Emoka avenue onye ma gabaniru maka no mu ine lote yine nu wangano na mbule kulu nenu wano odi lese na fomu lodo kukanyi nebunu eto nye digi vya na dinu senior prophetess Salome Epoka lezi nemu lezi nga ma lezi di nuwano Lodo kwenye nekunu, lili mwabia banu Jijo kende kunye li inu, eko ye kalila kalinu Eki pali beku mwabwe inu, nijiri ya mengelanu Nijia zondia nebebwe mebu, wende nye lungo mwe ya kanu Nazo ndi maduninu, nesinye lobo doku Napwapu lobo dominini, neke moto nune mwabwanu Nalulu ndi madunonu, opele mwana kime la kalido Jijo ke mwja kanu When you move, Bilino, as in one more cabia, Bano, Lily Mobia, who met Robella Manis, Robella Manis, and who won the war. But nobody knows what you want. But who can lose you? Dagi Galicia, when you see the country, Malina, Gomena, Madame Robella.
Don't you know who's in my game? Thank you.
Professor Chukwuma Charles Soludo, Executive Governor, Anambra State. Solution, Anambra. Odoku Gabaniru, Nalili Mose Mukeneye. Nesienu Honorable Ferdinand Rosie Mwangwo. Akalaka 1 Nanteja Abogu. Ifechukwu Delu 1 Onye Ndozi Ngizizi Enugwu Numuri. Osinachi Nani Osha. The incoming Senator of Anambra, the Victoria Zone, Onyoma Nani Kenene. If you can na Victor Nako Bili, you kuwama one na Nebi, you kuwama na Togo, Onyosha. President, great, Ezeoku Bongo, na Lombe Togo. President, Iwezue, France. Association na Lombe Togo. President, Oranewi na Lombe Togo. Onyocha Biko Bilinu, Ikuku Oma, Onyoma Nijimano, Wage Malima Bili Onyocha. Kaidon Group of Company Limited, founder and president of Skit Football Academy na Lombe Togo. Gino Dozi Aboye, Mrs. Fela Maris Anako. Catalog on my back. It's when you give you an idea. Who does the other one? The Ziano, this is Ukono, Chizaram, Chizzy Mayor, CEO, Chizzy Mayor, Supermarket, Chizzy Mayor, Restaurant, Chizzy Mayor, Grill. You can wait on your Nakuku one in an Afelembo one. On our Facebook, Instagram, you can wait as you are. She's the mayor. Ada chose to save you no fashion. If I from Polino, so I didn't do this, so Billy. Esiboyi lilimo Esiboyi ebube nugukunu Onyoma no lumeki niwo Oza kusi niwe wan nuke Onyoma gabani Lilimo simuke nono Ezenu honorable Okudili eze wangwo Ewa pidike wan Makule bananka. Member, Federal House of Representatives. Onyoma na nyikenele, ewe pudike, obato zuora, yosia yemo. Aichi Samson ume bilinu. Aichi Samson ume jidike ifedeba. Ugepe naja. Yes, you look one, that's the difference. Umejidi kezi wife di babilinu. Yes, you look ulodobu, onyo chuge penajia. Yes, you are imobiye. Yes, you defeated kinsirkiye. Yes, you mwejidi konyo mandadi somi. Onyo mani di mmeo. Oye muge penajia. Ezeanu Chief Sir Joseph Okonkwo Ofiadu Luwan Enugwu so enugwu no mo re engineer afam ezi nwanwana ksp also Meleze, when you got any man, you know those yabu, Eom, Lady, Jisoba, Mana. Oh, she loves a new book when your man and his opinion. Oh, she loves a new book when you move your money, my big old. Honorable Sir Nandi, Ifebi, Oma one, Ubusi. Onwa ne tirora, onwa bosu kwalabia, onwa nonu meke niu. Ozompu chipsa, barisa, alo, mguna. Omeka guwa, nenu kuku. Kanyi jenu kaibia, nipagia baluse, nipia nekua njiga. Malaka ijenu asino gilgili bijagwa Benjamin, Umera, Imoka, Yemu, Yika, Yika, Jinyaka. Ndiyo, Yiki, Kanyi, Neke, Nenu, Ndifuli, Nanyanu, Onyoma, Bili, Nesia, Yemu. Nesianu, National Law, Chief, Sir Henry, Mets, Igwo, Boko, CEO, The Mets, Construction Company Limited. Ezo Mogo and King of Boys, New Moon Kingdom. Chief, Sir, Chika, Dennis, Mom Ife, JP, Ishe, Ekwe Men Osumohu, President General, Osumohu, Asian Kingdom. President General of all Presidents General in Anambra State, in Anambra South, Senatorial Zone. The Senu Lady Amaka Fina, Mom Ife, Desipo Doziapo. Lolo, Ugo Simba Nosumo. When your job to be here, you definitely need to be here. You definitely not to be here. Nanambara, you can't get your job when you're saying you can be. Yes, you can be here. You can't be here. The Zianu Dochuku Ambassador Dochuku Mboba. Open your one question. One. Barista Dominic Chinedu Ononiba This is your man If you talk and look at government Ndiyo magabano hiru Nizienu honorable Chinedu Obika House of Representative House Rep Member Federal Capital Delegate Na Labour Party Governor Nadawe, Nabom in the village, then look at the village. If you look at the village, yes, you can see. The Zianu, Professor Angela Ngiruga, Mamu, Chairman, Nigeria Institute, Revelation, Anambra State chapter. Mado kebu benu buku jikalisianu, njo iya kalela kalinu. Desianu, member, governing council. Ojukwu Emeka Odumegwu Ojukwu University, Ibariam campus. Anambra State, and director, Institute for Gender Studies, COOU, Ibariam campus, Anambra State. Nayabu Professor Angela Iruga Namuno, Wanyoma Gabani. Ibanyi Banu Seriganu, Nanyijenu Kenyino, Aichi, Sa, Onyeka Chubu Majubu. Otibu Aninya, Donan Wan, Namere. Namere Kingdom, Nenuku State. Onyoma Bina South Africa, Rangola. Otibu Aninya na South Africa, Otibu Aninya Odogu, Ojimote Mongobia, Aluse Doni Sobili, Oyemuwa. Onyamere ni Sobili, Nenuku Kisipia na Oyemuwa. Again, the Lee, or give a little to get it to you and in your name. Kaijan, no Kaija, Ogasanya, no Lia, one other name on the Kundanu, Amala, Unano. Is a man who likes to joke and